Broke no lunkumbwa.
Westside Music Club.net.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magad. Gotika. Magad. Gotika. Shikambo. Magad. Gotika. Magad. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For watch takade little chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana, gotika. Magana, gotika. Shikambo. Magana, gotika. Magana, gotika. Shikambo. For my stack, I let the two stand do. Pange pange no yo win a one boo. One two, pole pole one two. Feet paisha monina one two. Kuisha mona mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi white opelinga. Kunishe kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila jaja. Chipadi leshi nadikali mundoti. Padi history kaya mumbonji. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For watch takade little chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. Slagging to an okan and I may be busy. Get on my mona fem paka kisi. Saka mano movie, you know that's in a disease. You want more pasha. You want more maula. You want more sunda. But I wanna shakona fat is sent to Badiava. Prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode, what I sure. Go on, mona chibiango on the same page. Do we know sana no more mileage?
Service, tai washa mileage. Taiponya mileage. Service, tai washa mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apapena wa dampuisha. Dampuisha. Apapena wa dampuisha.
For watch takade little chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Ok, chinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Chinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Njeba poporo irabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, no. Kwen ninge chefwe maule kuno. Kamkuno kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poro mbaro we. Tuko yangu kalira owe. Abati walitembe luka wow. Nolo ichebe shani baka tila liswa.
Downloaded from Westside Music Club.net.
Mazondes.